sound.
Money, money,
Sudoku the sun. Classic sound.
Money, yeah.
Kila mwanadamu ana upendo yule mpendaye, mwingine anawaza vipi atampataje amtakaye, so kwamba na akti no nipo real, japo msodoki ni mdogo ila na uwezo kufeel. Fikra zangu zinanituma ni dati kumonda zoro, najua nitaleta kilas kwa brother banana zoro. Sasa vipi ningekuwa na peni, hivi nitakuwa free au kama ningekuwa na mwasiti wa THT? Ila peni Nessy Diamond hata nisubua, hata mwasiti najua pendo langu atalivua. Kwanza long time wagongo shazimikaga na wema na skedo za magazeti, da moyo wangu kamtema. Nikawachukia mapaparazzi nkeso meharibu bahati, moyo wangu kaweka bondi kwa chiku mwanaharakati. Ila wote tunachana tutudumu magetoni, liposimika na besta maro akapiga oni. Lita na salama kugopa mchaluko BSS, nime move paka dawe pa ni mchane face to face. Ila roi na kata inagopa wegizaji, macho lisha toa kwa flora ichi baba kamutaji.
Wapo wengi natamani kuwa nao in my life, muda mwingi natumia kuwaza nani hata ni mba. He's a superstar.